Sani.
Mojo.
Hey, you girl. Why me? Bono fanya vitu fiku dani. Hey, you girl. Try me. Kapu shua bado nani die me. Hey, you girl. Why me? Bono fanya vitu fiku dani. Hey, you girl. Try me. Kapu shua bado nani die me. First love, wezi buy na do, wezi pata juzo kwa duka na inaga stock. Dema shani block, kumbe skrachalia na mstock. Tenje kidungu wa shiki, mabadaya menda lapo na rafiki. Sapo matai mapiki, lifa kipewa onekani wiki. Snapchat insta shkiki, squeezy, strani kiki. Na konesha vya na ishi, mibado na pika mziki. Majaliwa yangu riziki, time gani kwa niangu.
You go, why me, bono fanya vitu ziku dani. Kademjuka kujaka makejani kananipa vitu tamu chinda mpaka jo asali mupenda kaka demjuka kujaka makejani kananipa vitu tamu chinda mpaka jo Debusha ni wachi ya kalawa masasa mtaani nikipita wananita kama asta Masauli ya mua hivi punde anasa sasa ona tuwa karibu kunaswa ulifanya kitu kujiona jitu ulipata kamu tutu ya Mina kushodu, wakuna venye nigedu Nilikuwa mambudu, na badu nikuwa nasikia udu
Hey, you girl.